Welcome to Bungoma, Kenya, home of our Bridge family and Mahali Safi. You're about to hear an unscheduled message that comes directly from God's Word, from the heart of Africa, to all of our Bridge family all around the world. May this bless you and build you up to the glory of Almighty God. Amen.
I am not certain what was expected from our time today. Beyond our coming together to worship the Lord. With this invitation to share with you. I'm not going to bring our team up. I'm going to preach to you the Word of God.
Yes.
There are parts of the Word of God that I pray are very special to you.
Yes.
Let us remember what we've learned this week. We want to always begin with 2 Timothy 3:16 and 17.
Nataka kuanza kila wakati kusoma na Timotheo wa pili 3:16-17.
Those of you that have your Bible, I want to encourage you to come with me to 2 Timothy 3:16 and 17.
Wale ambao mna Biblia zenu, ningeomba mkaweze kufungua maandiko yenu katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16-17 kuanzia hapo.
While you're getting your Bible, let me pray. Thank you, Lord, for this incredible privilege. Thank you, Lord, for what you have done to give us life. Thank you, Lord, for what you have done to make us family. Thank you, Lord, for entrusting to us the privilege of being your children. As we represent your family of truth in love. Lord, I ask you to make this a very special time. I ask you, Lord, to join us now and humble our hearts. Fill our hearts, please. And equip us to send us out with your heart. Locally. Regionally. And globally. Send us, Lord, in prayer. Let us be prayer warriors for all the world. All of Kenya.
Kenya nzima.
All of Bungoma.
Bungoma nzima.
All of the areas in which we live. In our family.
Katika jamii zetu.
In our home.
Katika makoma zetu.
In our hearts.
Na katika mioyo yetu.
Have your way with us, dear Lord.
Bwana ukapate nafasi ndani mwetu.
May we never forget the privilege of your amazing grace.
Tusikose kusahau ile tunuku ya neema ya ajabu.
May we show and share your gospel.
Hebu tuonyeshe na tushiriki injili yako.
And may we seek your glory above all else.
Natafute utukufu wako juu ya mambo yote.
No more.
Sio hakuna zaidi.
No less.
Na hakuna chini ya hiyo.
No matter what.
Haitalishi kwa namna gani.
Amen.
Amen.
And amen.
And amen.
Amen. Well, let me ask you a question as we begin.
Hebu nikakuulize swali tunapoanza.
How many of you have found in the Bible what you would say is your most special verse?
Watu wangapi wamepata angalau mstari afna katika Biblia ambao unaweza kusema huu ni wa muhimu sana kwangu na uhitaji wakati wote?
A verse that you may feel as though God has given it just for you.
Mstari ambao unafikia tu Bwana amekupa.
Now, we know that all of the Word of God is for all of the world. But sometimes you find a place in the Bible where God is right here with you.
Wakati mwingine unapata katika Biblia ambayo unaona Mungu anakuangalia tu macho yake na kuangalia kwa uso.
Do you have such a place?
Jeff, una eneo kama hiyo katika maandiko?
Yes.
Do you have such a verse?
Una mstari kama huo?
Yes.
But those who do not, I encourage you to pray and ask the Lord to give you this special place.
Kwa wale ambao hawana, naomba kwamba Mungu awasaidie kupata nafasi kama hii muhimu.
In my culture, sometimes we call this verse.
Katika desturi yangu, na kutoka sisi kuita mstari huu namna hii.
Our life verse.
Mstari wa maisha yangu.
I would like to preach to you.
Ningependa kukuhubiria wewe.
The very word of God.
Neno la Mungu lile.
And I'd like to bring you to the most special place for me.
Ningependa kukuleta mahala ambapo ni pa kipekee kwangu.
What I share with the others in the world as my life verse.
Kila ambacho kushiriki na watu wengine duniani kwa wote kama mstari wangu wa maisha.
But please understand.
Lakini tafadhali nielewe.
I don't share it because it's my life verse.
Sishiriki kwa sababu ni mstari wangu wa maisha.
I share it because it is the word of God.
Nashiriki kwa sababu ni neno la Mungu.
And I believe for many of you.
Na naamini kwa wengi wenu.
It is a message for you for all time.
Ni ujumbe kwenu kwa wakati wote.
And given how we have come together this week.
Na vile tumekutana wiki hii.
I believe it may be for some of you for right now.
Inaweza kuwa ni yenu kwa wakati huu, yani maandiko ambayo Bwana ametuma kwa wakati.
Again, if you have your Bibles, come with me to the book of Titus.
Na Titus. Kama uko na Biblia, twende pamoja katika kitabu cha Tito.
We want to begin by understanding this letter.
Tungependa kwanza kufahamu kuelewa barua hii.
This book of Titus.
Kitabu hiki cha Tito.
By investigating and looking inside, what is going on?
Kuchunguza na kuangalia ni nini kinaendelea ndani.
There are good questions to ask when we begin looking into the word of God.
Kuna maswali mazuri ya kujiuliza tunapoangalia ndani ya neno la Mungu.
For example,
kwa mfano,
who is speaking?
Nani anayenena?
Who is being spoken to?
Nani anayenenewa maneno haya?
Where are they?
Wapo wapi watu hawa?
When is this?
Wakati gani wapo haya yalikuwa yananenwa?
Is there a purpose that has been told?
Je, kuna kusudi ambalo limesemwa?
Are there themes inside this letter?
Je, kuna mambo katika waraka huu?
And when I ask or help others to preach,
na ninapouliza ama kusaidia wengine kuhubiri,
this is a place where we begin.
Hapa ndipo mahali tunapoanzia.
Especially when I am training young men to preach.
Haswa ninapowafunza vijana namna ya kuhubiri.
Sometimes they think I'm a little crazy.
Sasa zingine wanafikiria ni kama mimi ni kama nachanganyikiwa.
But let me tell you the questions that I ask them to answer.
Lakini acha nikuulize maswali, kuonyesha maswali yenye huwa nauliza wajibu.
Before they come and stand and say, thus saith the Lord.
Kabla hawajakuja kusimama mbele ya watu kusema hivi ndivyo Bwana anavyosema.
First I ask them, do you know why we have the Bible?
Swali la kwanza mimi huwauliza, je, unajua kwa nini tuna Biblia?
What is the Bible?
Biblia ni nini?
How is the Bible structured?
Na Biblia imeundwa namna gani?
Old Testament, New Testament.
Mpangilio wa Agano la Kale na mpangilio wa Agano la Jipya.
Then I say the book that you are going to preach from.
Na nawaambia kile kitabu unachoenda kuhubiri.
Where is it in the Bible and why is it in the Bible?
Kwa nini iko ndani ya Biblia? Na ni wapi iko katika Biblia?
We want to understand these things before we press in.
Tunataka kuelewa mambo haya kabla hatujaingia ndani.
Then I ask them to tell me a short summary of the whole book.
Na alafu nawauliza wanipatie ufupisho wa hicho kitabu.
Do we understand the big idea of this book in the Bible?
Je, tunaelewa wazo kubwa la hicho kitabu kikiwa ndani ya Biblia?
Then I ask them to give me a summary of every chapter in that book.
Na ninawauliza wanipatie ufupisho wa kila mlango wa hicho kitabu.
Then I ask them to go into each chapter and break down each paragraph.
and tell me about each paragraph.
Alafu narudi tena chini wa vunje vunje kila mstari na wanieleze kila mstari unasema nini kwa ufupi.
And then I ask them to tell me a summary of each sentence in each paragraph.
Alafu tunateremka chini kabisa kila mstari kwa kila mlango tunauliza aseme kwa ufupi inasema nini.
The focus and concentration is on the paragraph where they will be preaching from.
Sasa kuzingatifu utakuwa katika ule mstari na mlango ambao atakuwa na uhubiri.
Sometimes they may preach more than one paragraph.
Sasa kile mtu anaweza kuhubiri zaidi ya mstari mmoja.
Sometimes they preach just one sentence.
Sasa kile mtu anaweza kuhubiri tu line moja.
If they preach one sentence,
akihubiri line moja,
then I ask them to break down the important words in that sentence.
Sasa anamuuliza anaenda kuuliza sasa afunde maneno katika huo mstari. Aeleze pana wa hayo maneno.
Tell me that you understand what each of the words means and why it is there.
Niambie kwamba unaelewa maneno yenye yapo katika huo mstari na maana ya hayo maneno ni nini.
You and I have great privilege and great responsibility.
Wewe na mimi tuko na tunuko kuu na pia tuna majukumu makubwa.
We are put on this planet to help put things in order.
Tumewekwa katika sayari hii ili tukaweke vitu katika mpangilio.
Just the pastors?
Ni wachungaji peke yake?
No.
Hapana.
Just the Titus of history?
Je, ni Tito tu yule aliyeandika Biblia peke yake?
No.
Hapana.
All of us who are Tituses and ambassadors for Christ.
Sote ambao ni wakili Tito na wawakilishi katika Kristo.
You see, the purpose for Titus is the purpose for you and me.
Waona kusudi la Tito ni kusudi lako wewe na mimi.
Bungoma is your Crete.
Na hapa Bungoma ndio Crete yetu.
Vermont is my Crete.
Rwanda ni Crete yake.
Bungoma is Sunil's Crete.
Na bungalo ni Bungoma. Bungoma ni Crete ya Sunil.
Yes.
You see, we have not even begun the verse yet.
Skiza, hatujaanza kuongea mstari wenyewe bado.
But by spending the time in the context, we see Christ and ourselves.
Lakini kwa kuangalia vile muktadha wa maandiko ulivyo, tunajiona sisi wenyewe ndani na Kristo na kusudi lake.
Those of you that were with me the last couple of days.
Sisi ambao tumekuwa na yeye katika siku chache zimepita.
I asked many of you who are pastors and preachers.
Niliwauliza wengine wenu ambao ni wahubiri na wachungaji.
Why do you preach?
Kwa nini wewe huwa unahubiri?
Please notice.
Hebu jaribu kutambua hili.
If my preaching was to make me famous,
kama kuhubiri kwangu nataka nijulikane.
If my preaching was to make you like me,
ama kuhubiri kwako unataka ukae kama mchungaji Jeff.
If my preaching was to make you feel desperate so that you would give money to get something,
ama kuhubiri kwako kufanya usikie kama kuna haja ili utoe fedha kwa ajili ya kitu fulani,
I would not spend all this time in the context of God's word.
Mimi singetoka wakati huu wote katika muktadha wa neno.
So why do I spend all this time?
Kwa nini nachukua muda mrefu ili kupata ufunuzi wa neno katika muktadha wake?
Because as we shared yesterday.
Maana tulikushiriki jana.
I preach for the glory of God.
Nilihubiri kwa utukufu wa jina la
Bwana. I seek to bring him glory by finding and growing more glorifiers.
Na tafuta nafasi na kulea watu kufunza watu ili tupate wengi wanaomtukuza Mungu.
And Romans 10:17 tells us that faith comes by hearing the word of God.
Warumi 10:17 Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia neno la Mungu.
And we know that those that have been saved need to then grow and be sanctified by the word of God.
Natu sio kwamba wale ambao wamepokea imani wanapaswa kukutakazo, vita kwenye utakazo na kulitukuza jina la Mungu.
Amen.
So when we seek to bring glory to God and make disciples who will make disciples, who will make disciples.
Natu hapo tafuta kuleta utukufu kwa Mungu kupitia wanafunzi wa Yesu na watakaotengeneza wafuasi wa Kristo wengine na wafuasi wa Kristo wengine.
Then we invest our time, our talent, and our treasure in the scriptures, not the show.
Hivyo basi tunaweka rasilimali zetu na talanta zetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, si kwa kujionyesha vile tunaweza kufanya vitu.
Yes. We preach to bring glory to God and to raise up discipled warriors.
So tunatafuta kuleta utukufu wa Mungu na kuinua watu ambao ni mashujaa katika imani kwa ajili ya Kristo.
Right. What you and I need is deeper understanding of God and his word.
Kile wewe na mimi tunahitaji ni undani wa ufahamu wa neno la Mungu kwa ajili ya Mungu.
So I want to encourage you not to just tell people.
Nataka niwatie moyo wapendwa, si tu kuambia watu maneno.
Don't just teach people.
Usiwafunze tu watu.
Ephesians 4 says that our responsibility is to equip the people.
Katika Efeso mlango wa 4 Biblia inasema kwamba majukumu yetu ni kuandaa watu.
The deeper our understanding, the stronger the equipping.
Tunapokuwa na ufahamu wa ndani sana, ndipo tunaenda zaidi tukitengeneza na kuandaa watu katika ufundani.
Because as you will see, it's not about learning, it's about living.
Na unapoona kwamba si kuhusu kujifunza, bali ni kuhusu kuishi mambo ambayo tunasema.
Please think about it. If you become an expert in learning about love,
tafadhali fikiria hili, ukiwa wewe una ujuzi wa kujifunza upendo,
you learn and you are an expert teacher on love.
Wewe utakuwa umehitimu katika kufunza upendo.
The Bible is clear.
Biblia iko wazi.
In the 13th chapter of 1 Corinthians.
Katika mlango wa 13 wa Korintho wa kwanza.
If you have all things but you do not have love, you are just making noise.
Kama uko na kila kitu na hauna upendo, wewe unapiga tu kelele.
Not my words. Word of God.
Hayo si maneno yangu, ni neno la Mungu.
You see, we need to live the love that we learn.
Ona, tupasa kuishi ule upendo, tufanye, tupendane.
We need to help each other learn how to live. This is equipping.
Unaona, tunahitaji kuishi pamoja tukisaidiana vile tunaweza kufanya vile neno linasema.
Whether you are a pastor or a discipler of other people in every context.
Uwe mchungaji ama wewe unasaidia kufunza wengine kuwa wafuasi wa Kristo, tunahitaji kusaidiana.
Remember the goal, the bullseye is not to teach, it is to equip.
Kumbuka lengo letu sio tu kufunza bali ni kuandaa watu kwa usika ndani.
Teaching is a part of equipping, but equipping is more, it's making ready.
Kufunza ni sehemu ya kuandaa watu, lakini kuandaa ni kufanya kitu kiwe tayari.
So we know that God is speaking through Paul telling Titus.
Kwa hivyo tunajua Mungu anaongea kupitia Paulo akimwongelesha Tito,
to put things in order and equip this people to serve the King of Kings.
Kuweka kila kitu kwenye mpangilio na kuandaa hao watu kwa sababu ya neno la utukufu wa Mungu.
Now I will tell you in chapter 1.
Na nitakwambia katika mlango wa kwanza,
after making the purpose clear,
baada ya kufanya kusudi kuwa wazi,
Paul tells Titus.
Paulo anamwambia Tito,
you are going to come against very strong problem people.
Utakuja kukumbana na watu ambao ni wasumbufu sana.
You are going to find the religious leaders are evil.
Utapata kujua kwamba watu wa dini ni waovu.
He is warning about the spiritual warfare that he is in.
Anamuonya kuhusu vita vya kiroho ambapo yuko ndani.
Praise God, that's why he sent a warrior.
Bwana sifiwe, na ndio sababu alituma huyu mshujaa.
Amen.
Okay, now come with me to chapter 2.
Hebu kuja nami katika mlango wa pili.
There are 15 verses in chapter 2.
Kuna mistari 15 katika mlango wa pili.
I want to share with you from the last verse, number 15.
Nataka nishiriki nawe kutoka mstari wa mwisho wa 15.
Now let me tell you, there are only 3 chapters in this small book.
Hebu nikwambia kwamba pia katika kitabu kidogo kuna tu milango mitatu.
But it is loaded with promise and power and purpose.
Lakini milango mitatu hii imejawa na kusudi na malengo kwa ajili ya Mungu.
Remember, we saw in verse 5, the purpose is to put things in order.
Tazama, tulikuwa tumeiona katika mstari wa 5 kwamba kusudi ni kuweka vitu kwa mpango.
That is the first command in the book of Titus.
Hiyo ndio amri ya kwanza katika kitabu cha Tito.
In the whole book, there are only 9 commands.
Katika kitabu kizima, kuna tu amri 9.
9 commands to the warrior who's going to war.
Amri 9, kwa shujaa anayeenda kwenye vita.
In verse number 15 of chapter 2,
katika mstari wa 15 wa mlango wa pili,
there are 4 commands.
Kuna amri 4
in this one verse.
Katika mstari huu mmoja.
Think about what that means for just a minute. There are 9 commands in the whole book.
Kuna amri 9 katika kitabu kizima.
The first one is put things in order.
Ya kwanza, weka vitu kwa mpango.
And this verse is going to give us 4 ways that you put things in order.
Na katika mlango wa pili, kuna point nne ambazo zinatupatia namna ya kuweka vitu kwa mpango.
I would say to you that by looking at these 2 verses, you will see the heartbeat of the book of Titus.
Utaona mdundo wa moyo wa mstari wa kitabu cha Tito.
You will get the greatest summary of the book of Titus.
Utapata ufupisho wa kitabu cha Tito.
And because of the studying and the understanding of the word before the preaching of the word,
na kwa sababu ya kusoma na kuelewa neno la Mungu kabla kulihubiri,
you will be able to take away and share with others the meat of Titus.
Utaweza kutoa ndani na kushiriki na watu nyama katika kitabu cha Tito.
There are many who are only getting the milk of God's word.
Kuna wale ambao wengi ambao wanapata tu wanatafuta maziwa vitu rahisi rahisi katika maandiko.
When we should be ready to eat and share the meat of God.
Lakini inatupasa tuwe tayari kula chakula kigumu katika neno la Mungu.
So let us go now into the text of our time.
Kwa hivyo tuingie katika maandiko ya wakati wetu.
Please come with me. Titus chapter 2 verse 15.
Hivyo basi njoo nami katika Tito mlango wa pili na mstari wa 15.
In English, here is what it says.
Katika Kiingereza inasema hivi.
Declare these things.
Tangaza mambo haya.
Exhort.
Onya.
Rebuke.
Kukaribia.
With all authority.
Na mamlaka yote.
And let no one.
Na mtu yoyote.
No one.
Mtu yoyote.
Disregard you.
Asikose kuheshimu kukuheshimu.
Let me point at the 4 commands.
Hebu nikaweze kuyaonyesha amri nne.
Titus declare.
Tito anatangaza.
Exhort.
Tito anahimiza.
Titus rebuke.
Tito anakemea.
Titus let no one disregard you.
Tito Tito usiruhusu mtu akose kukuheshimu.
Now I say to you.
Sasa nakwambia wewe.
Sarah.
Sarah.
Declare these things.
Tangaza maneno haya.
Sarah rebuke.
Kemea.
Exhort.
Himiza.
Let no one, Sarah, disregard you.
Na mtu yeyote awaye asikose kukuheshimu.
Amen.
Amen.
Shunel.
Shunel.
Declare.
Tangaza.
Exhort.
Himiza.
Rebuke.
Kemea.
Let no one disregard you in Bangalore.
Yes. Na mtu yeyote asikose kukuheshimu kule Bangalore.
In Bungoma.
Hapo Bungoma.
In Vermont.
Na Vermont.
These are the 4 driving commands on how we put things in order.
Hizi ni amri nne zinazotusukuma tunapoleta vitu kwa mpangilio.
It's not the only.
Hiyo si peke yake.
You know this.
Unajua hii?
Acts 1:8 says that we are to be the very witnesses of Christ.
Matendo Mtume 4 inatuambia tunapaswa kuwa mifano yenyewe.
So the fullness of putting things in order is to do our very best to bring all Christ's likeness to all people. By your love for one another, they will know that you are my disciples. pick up your cross and follow me.
Kwa msalaba wako na unifuate.
Follow me, I'll make you fishers of men.
Nifuate nami nitakufanya mvuvi wa watu.
There is much more in the scriptures for how we put things in order.
Kuna mambo mengi katika maandiko namna tunaweka vitu katika mpango.
But don't miss this.
Lakini usikose hii.
This warrior is going to war.
Huyu shujaa anaenda kwa vita.
And Paul is speaking, but it is God who is speaking. Remember 2 Timothy 3:16 and 17.
Na Paulo ananena, lakini ni Mungu ananena. Usikose kukumbuka Timotheo mlango wa 3 wa pili mlango wa 3 mstari 16 na 17.
So when this warrior Titus is going to a hard war right now.
Sasa huyu mwanajeshi ya Tito anapokwenda kwenye vita vigumu sasa hivi.
To summarize his plans and what God has for him.
Kufupisha mipangilio yake na kile Mungu alichompa.
Declare,
tangaza,
exhort,
himiza,
rebuke,
ukemea,
let no one disregard you.
Na mtu yote asikose kukuheshimu.
In the time that we have,
katika muda tulionao,
I just want to look at these four in a way that I pray will help to bless and build you up.
Nataka,
the glory of God.
Nataka tuangalie hizi nne katika njia ambayo itatutengeneza na kutuandaa kwa ajili ya kazi ya Mungu na kwa ukuu jina la Mungu.
The first command in putting things in order.
Amri ya kwanza kwa kuweka vitu kwa mpango.
In verse 15.
Isaya 15.
Is to declare.
Ni kutangaza. Kutangaza.
What does this word declare mean? What is the definition?
Kutangaza ama kusema wazi inamaanisha nini?
It is to speak with force.
Ni kunena na nguvu.
It is to proclaim with passion.
Ni kunena na mvuto upendo juu yake.
It is to take what you have to share and put it out there boldly.
Ni kuchukua kile unilicho nacho na unashiriki na unakitoa kwa ujasiri.
He does not simply get told to tell them.
Haambiwi tu kusema, kuambia.
This is very important because these are the definitions of God's words.
Ni muhimu sana kwa sababu haya ndio mafafanuzi ya maneno ya Mungu.
If someone is only going to speak like this conversation.
Kama mtu atakuja tu na kuongea tu ni kama tunapiga story.
And there are times, most of the times, it should be like this.
Yeah, kuna mara nyingi ambapo watu wanaweza kuongea tu ni kama tunapiga story, tunaelezana tu kitu kwa urahisi.
But if they refuse to declare and be bold and proclaim,
na ukikataa kutangaza na kuwa na ujasiri na kusema na nguvu,
when the timing calls for being strong and bold,
wakati ukiitisha ukifika kunahitaji ambapo lazima uwe na ujasiri,
if all Titus did or if all you and I do is talk,
na kama kile Titus angefanya ama kile ambacho sisi tunafanya tu ni kupiga ongea tu ni kama sisi ya fifth,
that would be disobeying God in his word.
Bas hapo itakuwa ni kukosa kumtii Mungu katika neno lake.
Now please take that to heart because I have much opposition to this kind of teaching.
Tafadhali chukua hiyo maneno haya kwa moyo wako kwa sababu kuna wapinzani wengi katika mambo ninayonena haya.
No, if you declare they go away.
Hapana. Ukiongea na kutangaza maneno kwa nguvu watu wanakutoroka.
God's word says declare.
Neno la Mungu linasema tangaza.
When you are on the battlefield and the war is raging, you declare.
Kama uko kwa uwanja wa vita na vita vimekuwa kali, sema maneno la nguvu.
Too many times.
Mara nyingi sana.
We don't speak at all.
Sasa zingine hatusemi kabisa, hatusemi kitu.
Or maybe we whisper.
Ama tunanong'ona tu.
I don't want to make you upset.
Stafu, fado kasirike.
Or can we talk?
Come on, I just talk here.
I want you to come with me to Jesus.
Ebu, nataka ukuja nami kwa Yesu.
The one who gives us the definition of love.
Yeye anayetupa ufanuzi wa upendo.
When you think about his loving words, what are some of the loving words you think of?
Unapofikiria maneno ya upendo ya Kristo, neno gani unafikiria la upendo la Kristo?
Come to me, all who are weak and heavy laden, I will give you rest. Loving words of Jesus, right? Let me tell you some of my most loving words of Jesus. Woe to you, you whitewashed tombs filled with dead men's bones.
Ole wenu enyi makaburi mliopakwa rangi na umejawa na mifupa.
Loving words?
Hayo ni maneno ya upendo?
Not now.
Yes.
Ndio.
This is why we teach.
Ndio sababu sisi tunafunza.
First John is very clear.
Yohana wa kwanza ni wazi.
God is love.
Mungu ni upendo.
Jesus is God.
Yesu ni Mungu.
Jesus is love.
Yesu ni upendo.
All the time.
Wakati wote.
The challenge for us,
changamoto kwetu,
is we need better definitions of love.
Ni tunahitaji ufafanuzi mzuri wa upendo unamaanisha nini.
When you declare what somebody needs to hear, you are loving them.
Ukisema kitu ambacho mtu anapaswa kusikia, unampenda huyo hata kama ifende.
Or at least you are showing a sign of love. It is a question of the heart.
Na angalau kama unaonyesha ishara ya upendo, ni swali la moyo.
I can tell you this every time.
Naweza kukwambia hii kila wakati.
When you don't tell somebody what they need, you are not loving them.
Kama hauambii mtu kile anahitaji kusikia maana ya mambo yake, basi haumpendi.
You see, we need to understand how love works on the battlefield.
Wapenzi, watu wanahitaji kufahamu namna pendo linafanya kazi tukiwa kwa vita.
All the time, truth and love, truth and love, truth and love, truth and love.
Kila wakati, ukweli na upendo, ukweli na upendo, ukweli na upendo, ukweli na upendo.
And we are to declare, proclaim.
Tunapaswa kutangaza kwa ujasiri.
Now let us look at what follows this word declare.
Hebu tuangalie nini kinafuatia neno hili kutangaza.
It says these things, declare these things.
Inasema tangaza mambo haya.
What things?
Vitu gani?
This brings in what our brother Sunil shared over the teaching time the last couple of days.
Na hii inaleta maana ya mambo ndugu Sunil alishiriki nasi kwa kipindi kimepita katika hii wiki.
Again, we need to understand and study God's word and its context.
Na hivyo basi inahitaji kusoma neno la Mungu na kulielewa katika muktadha wake.
When we understand the grammar and the teaching of this passage.
Na tunapoelewa muundo wa sentensi za maandiko na kila ambacho kinafunza.
These things in verse 15 point back to verse number 1.
Haya mambo katika mstari wa 15 inarudisha mshale katika mlango wa kwanza.
Verse number 1 said, teach what is in accord with sound doctrine.
Katika mstari wa kwanza inasema, funza na mafunzo yawe mazuri.
Sound doctrine means the truth of God's word.
Mafunzo mazuri inamaanisha iwe ni ukweli wa Mungu.
Truth in its meaning.
Ukweli katika maana yake.
Truth in its explaining.
Ukweli katika maelezo yake.
And truth in its application in living.
Ukweli katika kulichukulia hili neno na kuliweka katika maisha yetu kuliishi.
Now why is that important?
Kwa nini hiyo ni muhimu?
Because there are many showmen out there that leave the scriptures.
Maana kuna watu wengi huko nje waigizaji.
I am warning the people here and all around the world all the time.
Ninawaonya watu hapa na kila wakati watu wote katika ulimwengu huu.
Beware those who declare to make a show.
Hebu mkweni makini kwa wale ambao wanatangaza neno lakini ya kutaka kujipendekeza.
Instead of declaring that which is from the scriptures for God's glory.
Badala kutangaza kile ambacho kiko katika maandiko kwa utukufu wa jina la Mungu.
To each one of the Tituses that are here and in view of what we are sharing.
Kwa kila Tito ambaye ako hapa na katika mtazamo mambo ambayo tunashiriki hapa.
You are at war.
Wewe mko kwenye vita.
You are to be a disciple warrior.
Wewe ni mwanafunzi wa kivita.
And the first command from this passage to put things in order. Calls for you and me to declare the word of God.
Amen.
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 Command number two is to exhort. This is a very powerful word. It has two parts that happen when we exhort. I hope this translates well. To exhort is to give a warning. Watch out. Beware. Stop and turn. The warning is then wrapped in encouragement. Because God loves you. Because nobody wants to see you get hurt. Because that is not what is best for you. So you warn while wrapping it in encouragement. Can you think of some times and ways where you have been blessed by being exhorted? Think about exhorting and the gospel of Jesus Christ. A proper understanding and sharing of the gospel is an exhortation. You are dead in your sins, and without the miracle of God's grace, you will go to hell. You need to cry out to Christ. You know that God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life? Cry out, repent, and believe in Christ as Lord and Savior. And when you recognize him as the only Messiah, and you then get the privilege of living on mission, you will be so blessed. Let me get a little bit closer to home. Perhaps you know one who is a pastor. I believe there may be some pastors that need to be exhorted. If you keep preaching and leading this church to make yourself famous, the wrath of God awaits you. But if you are truly his ambassador, truly the under shepherd of his sheep, and you repent and come back to him in your calling, he will know his blessing now and forevermore.
Yes.
Amen.
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 I believe in my country and yours. There are many pastors that need this exhortation.
Yeah.
Worship leaders. If you keep acting like this is a performance and you want everybody to look at you, if that's what you're about, the wrath of God awaits you.
Yes.
But if your heart's cry is to bring him glory, and you got caught up in the famous parts of being seen,
unapatikana kama utapatikana katika eneo la kutaka tu kuonekana.
And you repent and come back to that place of heart worship.
Na unatubu katika mahali umejitambua pale na urudi mahali pa kupenda ibada ya moyo.
You'll be reminded of the blessing that it is to serve in this form of leadership.
Na utakumbushwa na hata Mungu za baraka za kutumika katika njia hii ya ibada.
I think there are many worship leaders in your country and mine that need this exhortation.
Kuna nafikiria kuna wao waibaji wengi wanaongoza ibada hapa Kenya na pingine ambao wanahitaji hizo hii.
Hey, listen, if you think that because you got saved 20 years ago,
sikiza, kama unafikiria wewe uliokoka miaka 20 iliyopita,
that it makes it okay to live like you are lukewarm and don't really love or have passion for Christ.
Na sasa inakufanya wewe ukae ukiwa vuguvugu na hauna pendo la Kristo tena.
I fear that you may not be who you think you are.
Na hofia kwamba hautakuwa unayefikiria utakuwa.
Really test yourself. 2 Corinthians 13:5.
Katika Wakorintho wa pili mlango wa pili mstari wa 13, jipime, pima imani yako.
Because if you wake up and come back to this place of passion,
kwa sababu ukijipima na urejee mara hapa kwa kufanya bidii na kujitoa katika pendo la Mungu.
Or in this process you wake up and realize you've always been a goat and never were a sheep.
Na ukiamuka uchunguza na utielewa uchukue, mimi nimekuwa ni mbuzi sikuwa kondoo.
In either case, if you come to the Lord as Lord, then you can know the joy everlasting.
Kwa namna yote unapomrudia Bwana utakuja kujua furaha ya Kristo na utakuwa katika uwepo wa Mungu kimtukuza Bwana.
I think there are many people in churches in your country and mine that need this exhortation.
Nafikiria kuna watu wengi katika nchi yako na nchi yangu ambao wanahitaji hizo hili.
Yes. Warn them with encouraging compassion.
Waonye na ukiwa na kule kutiwa moyo na upendo.
This is the way of the disciple warrior in the war.
Hii ndio namna ya mwanafunzi wa vita katika vita.
Declare and exhort.
Tangaza, himiza.
And sometimes get ready, you're going to have to rebuke.
Na sasa zingine kuwa tayari utahitaji kukemea vitu vingine.
Back in chapter 1,
tukirejelea mlango wa kwanza,
Paul even said to Titus, you might have to rebuke them sharply.
Paul anakumbusha Timotheo yawezekana uhitaji kuwakemea na ukali.
So what is a rebuke?
Na ni nini tunamaanisha na kukemea?
It is the step beyond a correction.
Ni hatua moja mbele kuliko kurekebisha tu mtu.
A correction says this is wrong and you need to make it right.
Kurekebisha kunasema hii ni mbaya, unahitaji kuitengeneza iwe sawa.
This is correction.
Ndio kurekebisha.
What happens?
Nini kinatendeka?
When somebody receives the correction,
mtu akiwa amepokea marekebisho,
they make the change and now they are right and righteous.
Sasa wamebadilika, wao ni wenye haki na wanafanya vizuri.
We say amen and God is glorified.
Tunamwambia Bwana asante, maana Mungu ametukuzwa.
But what happens when the correction is refused and they are stubborn?
Na nini kitafanyika wakati ambapo marekebisho yamepeanwa na hawataki na wao wamekatalia kwa mambo yao?
This is the time for rebuke.
Hapa sasa mahali tumefika itakuwa ni mahali pa kukemea mtu.
When correction is rejected, rebuke is brought to them.
Wakati marekebisho yamekataliwa, basi kukemewa unaletwa kwa huyo mtu.
I don't care what you say, I'm going to lead worship the way I want to lead worship.
Sijali kile unachosema, mimi nitaongoza ibada vile nafikiria.
Who do you think you are to correct me? You can't even sing well.
Kwani wewe ni nani unafikiria za kunirekebisha mimi mbona hata hujui kuimba pale?
You don't know anything about music.
Hujui kitu kuhusu kuimba.
With all the love in my heart,
pamoja na upendo wote ulio katika moyo wangu,
I need to tell you, worship leader, you are in need of a rebuke because that is a wrong heart.
Kama moyo wako unaongea hivyo, basi unahitajika kukemewa kwa sababu moyo wako ni mbaya.
Your problem is not with me, it is with Almighty God and it must stop now.
Na shida yako haiko na mimi, iko na Mungu, kwa hivyo lazima uache hiyo uhusiano sasa.
You don't talk like that in church. Christians aren't supposed to talk like that.
Woe
to you, woe to you, woe to you, woe to you, woe to you, woe to you, woe to you, woe to you. 8 times.
Marginals. Yes, to anasema.
To teach this lesson.
Ofunza soma hili.
Who are you to talk to me this way?
Wewe nani uniongelesha namna hii?
Declare.
Tangaza.
Exhort.
Himiza.
And rebuke.
Nakemea.
With all authority.
Na mamlaka yote.
Who are you to talk to me this way?
Wewe ni nani kuniongelesha hivi?
I am a humble, loving, bold ambassador for the King. I am speaking to you with all of his authority. With all of his authority. We see it here in Titus 2:15. Paul is telling Titus, this is how you do it. Now maybe you have some people around you like I have around me. They say, no, that's just Paul speaking. You don't take that as authority. That's just Paul. Jesus didn't say that. Remember and see why we begin with 2 Timothy 3:16 and 17.
Kumbuka kwa nini tulianza na Timotheo mlango wa 3:16-17.
All of Scripture is breathed by God.
Maandiko yote yamevuviwa na Mungu.
Titus 1:5 and 2:15, breathed by God. The last words of Jesus in the Gospel of Matthew. Please remember this because we're going to tie Titus 2:15 directly to Jesus. The fact that it's scripture is enough, but I'm going to go one step further. Matthew 28:18-20. Jesus is the one speaking.
Yesu ni anayeongea.
All authority.
Mamlaka yote.
In heaven and on earth.
Mbinguni na hapa duniani.
All authority.
Mamlaka yote.
Has been given to me, says Jesus.
Nimepewa mimi, asema Yesu.
Therefore.
Kwa hivyo.
Because I have all authority.
Kwa sababu nina mamlaka yote.
Therefore.
Kwa hivyo.
You go make disciples.
Nenda fanya wanafunzi.
You teach them to obey everything that I commanded.
Wafunze kutii kila kitu nilichoamrisha.
Hello, Titus.
Hello, Tito.
Titus.
Tito.
You declare, exhort, and rebuke with all of his authority.
Wewe ni Tito sasa enda, amrisha, tangaza, amrisha na mamlaka yote.
Who do you think you are talking to me like that? I am the ambassador of the King, and with his authority, I tell you, you need to hear this truth and love. Brothers and sisters in the family of God, I pray you realize that you are like Titus. If you're a Christian, you're an ambassador.
Wewe kama ni Mkristo, wewe ni balozi.
If you're an ambassador, you've been put on this planet to put it back in order.
Kama wewe ni balozi, umewekwa hapa duniani ili kutengeneza mambo ya dunia hii yakae sawa.
You need to begin living as one who declares, exhorts, and rebukes as necessary.
Tunataka kama mtu ambaye anatangaza, anakemea, anarekebisha na kukemea kama wakati wote.
And some would say,
na wengine watasema,
no way,
hakuna.
That is sin that denies and defies the living God.
So that hiyo ndiyo dhambi inayokataa na kubadilisha mwelekeo wa Mungu.
Because this is not the word of Jeff.
Kwa sababu hili neno si la Jeff.
This is not the teaching of the bridge.
Na hili si mafunzo ya bridge.
This is Jesus in the Bible we're talking about.
Yes. So, yeah, habari ya Yesu katika Biblia.
Amen.
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 So many people around us need more Tituses to declare, exhort, and rebuke.
Watu wengi duniani wanahitaji Tito wa kurekebisha, wa kutangaza, kurekebisha na kukemea.
There is too much fear of man, so it doesn't happen.
Kuna kuogopa watu sana, kwa hivyo haifaniki sana hii.
And there are too many who want to make friends with the world.
Na kuna wengi wanaotaka kuwa marafiki wa dunia hii.
These are very, very dangerous problems that go against the faith.
Hii ni mambo ambayo ni hatari sana inayoambatana na imani.
For those who fear God or the consequences of the world,
wale ambao wanaogopa Mungu na kujua matokeo ya dunia,
do you know what is the number one most repeated command in the Bible?
Je, unajua ile amri ambayo imerudiwa sana katika Biblia?
Fear not. Fear not.
Usiogope. Usiogope.
When you realize you are an ambassador of the king,
ukielewa kwamba wewe ni balozi wa mfalme,
a child of Almighty God,
mtoto wa Mungu Mwenyezi,
if you've been born again, it means you've already died to yourself. What can they do to hurt you?
Kama umeokoka, ni nini nitakufanyia?
Well, they can kill you, but they can't hurt you.
Wanaweza kuua, lakini hawawezi kukuangamiza.
What happens when the Christian dies?
Nini nafanyika Kristo akifa?
Hello, Lord Jesus.
Anasema kwa Bwana, anaenda kwa Bwana na kusema habari yako Yesu.
To be absent from the body is to be present with the Lord.
Ukikosa katika mwili huu, utakuwa na Bwana mbinguni.
No, my words, I'm not just trying to get you excited so you'll be brave.
Sitaki tu kusimua ili sasa uwe na hili fulani.
I'm bringing you to the Bible, the Word of God, so you'll have Christ-like courage.
Ninakuleta katika msimamo wa Biblia ili uwe na sura ya Kristo ndani mwako.
Amen.
I asked the men the last couple of days.
Nimeuliza wanaume siku tatu zilizopita.
Do you know that the Bible says that after Lazarus was brought back from the dead,
wajua Biblia inasema kwamba Lazaro akishaletwa kutoka mautini,
that the religious leaders who hated Jesus,
walipomwona amefufuka, wale watu wana dini walimchukia Yesu,
who were plotting against and trying to hurt Jesus,
waliokuwa wanapanga vile watamuumiza Yesu,
they did the same thing against Lazarus.
Wakafanya mambo hayo pia kwa Lazaro.
Think about this.
Hebu fikiria juu hii.
I said to you, you are Titus.
Nilisema wewe ni Tito.
If you are a born again Christian, come Lazarus.
Kama wewe ni Mkristo ambaye umezaliwa mara ya pili, wewe ni Lazaro.
You've already died to yourself.
Sasa ushakufa nafsini mwako.
You've been born again.
Umezaliwa mara ya pili.
I would have loved to spend time with Jesus and Lazarus.
Ningependa sana kuwa na wakati mwingi na Lazaro na Yesu.
Can you imagine when they're coming to Lazarus and saying, "You better stop or we're going to kill you?"
Sasa angalia, wanakuja kwa Lazaro wanamwambia, "Hey, badilika my friend. Kama ubadiliki, tutakuua."
What could you say to scare Lazarus?
Sasa ukasema nini kumtisha Lazaro?
I've already been dead and in the tomb for days.
Nilikuwa nimekufa, nilikuwa kaburini kwa masiku kadhaa.
You can't scare me.
How is it, Tisha?
You can't do anything that's going to be worse than what has already happened.
How is it, fanya kitu kingine cha kutisha kuliko kile yale ambaye yashafanyika?
And my Christ shows me that he has power over death and everything else.
Like, kweli ninaona kwamba Yesu Kristo ana mamlaka juu ya kifo na juu ya kila kitu.
Let us be those with this kind of faith.
Hebu tuwe wale ambao tuna hii imani.
Fear no one and nothing other than Christ himself.
Usimwogope mtu wala chochote ila Kristo peke yake.
Amen.
Amen. Let us have a reverent fear. It is the beginning of wisdom and it is the way to walk in the faith.
Hebu tuwe na kicho cha Bwana na ndio njia ya kutembea katika imani.
Having this commitment is demonstrating Christ's likeness to the world.
Kuwa na hii hali ya kujitolea ni kumuonyesha Kristo kwamba yuko ndani mwetu.
Let us be those who will declare, exhort, and rebuke.
Hebu tuwe wale ambao tutaweza kutia moyo, kumhimiza na kukemea.
And the closing of the verse says, and let no one disregard you.
Na mwisho wa huo mstari unasema na mtu yote asikose kuheshimu.
Now this also needs a word of caution.
Hapa pia inahitaji neno la kutuonya.
What can you and I do to make sure that no one disregards us?
Sasa inahitaji umakini fulani, na ni nini unaweza kufanya ndio sasa mtu asikose kuheshimu?
We could yell and scream and make much noise.
Tunaweza kupiga kelele na kusema maneno kwa sauti na kupiga kelele mingi.
That is not the meaning of this passage.
You see my other yahum study.
We can go and bring the weapons of this world and fight back.
Tunaweza kwenda tuchukue silaha za dunia hii kuja kupigana.
Oh, you won't forget about us and here we come.
Hey, utasahau wala tumekuja na panga.
That is not as what is being said here.
Hapa hiyo sio ndio bwana anasema.
There are many wrong ways to not be disregarded.
Una njia nyingi ambaye si nzuri ambaye tunaweza kukosewa heshima.
The meaning here is that we are to be the light of the world.
Maana kwetu hapa ni tunapaswa kuwa nuru ya dunia.
That we are to be those that are going to change our culture.
Tunakuwa wale watu ambao tunaenda kubadilisha desturi zetu.
We are going to be the contrast that is different from the culture.
Sisi tutakuwa ule ufananisho ambao haufanani na desturi zetu.
We are going to be those who live the Beatitudes as we see in Matthew chapter 5.
Tutakuwa wale tunaishi mienendo ya ambayo tumefunzwa katika Mathayo mlango wa 5.
We are going to be the very definition of love that we see in 1 Corinthians 13.
Tutakuwa wale mfano wa upendo ambao tunafunzwa katika Wakorintho wa kwanza 13.
We're going to be living demonstrations of the fruit of the Spirit.
Na tutakuwa dhihirisho la kuishi mfano wa matunda ya Roho Mtakatifu.
We're going to look differently as we live in the full armor of God.
Tutakuwa tofauti tukikaa katika kuvaa silaha za Mungu zote.
We're going to be the very aroma of Christ.
Tutakuwa ile harufu nzuri ya Kristo.
Our love will arrest the attention of the world.
Upendo wetu utavutia dunia.
Our commitment to truth will be shocking to the world of liars.
Dunia itastuka vile tumejitoa na kusema na kufanya ukweli.
Our commitment to Christ-like mission will shock the manipulators.
Na kule kujitoa tumejitoa kwa ajili ya tume ya Kristo kutangaza wale watu wanatafuta kujipendekeza na kujionyesha.
Our commitment to righteousness will convict those who are wrong.
Kujitoa kwetu kwa haki kutashawishi wale ambao wamekosea.
We will be the church.
Tutakuwa kanisa.
We will be the Acts 1:8 family of Jesus the Christ.
Sasa tutakuwa jamii ya Matendo wa Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8.
You know there are many things that could get your attention.
Watuma kuna mambo mengi ambayo yangekuvutia.
We don't use the ways of the world.
Hatutumii njia za dunia.
Bright lights, big noise, lots of show.
Mwangaza mkubwa, makelele mengi na kuonyesha watu vile sisi ni watu wa kiroho sana.
This is happening in your country and mine.
Yeah, haya mambo yanafanyika kwetu hapa Kenya na hata kwa nchi yake pia.
And someone would say,
na mtu angesema,
see, they're not avoiding us. They see us. We are living it because look, they're not avoiding or turning away from us. They're coming to our show.
Ona, watasema hawatuachi, hawakatai kukaa na sisi, maana ona wanakuja kwetu, wanakuwa na sisi.
And they are disregarding you. Look, there's not many. You are not being what Titus 2:15 calls for.
Naona wanakosa kuheshimu kwa sababu wewe una fedha ndio, lakini pia haufanyi vile Tito 2:15 inavyosema.
That's wrong.
hiyo itakuwa ni makosa.
We don't just hold to God's word.
Hatushikili tu kwa neno la Mungu.
We don't just hold to God's will, what he wants.
Hatushikili tu kwa mapenzi ya Mungu bila anavyotaka.
We're committed to faithful obedience to God's ways.
Tunatiana kwa uaminifu kutii mapenzi ya Mungu.
God's ways are not to put on the big show.
Na njia ya Mungu si ya kutaka kujionyesha fahari yetu.
Because then people come for the show.
Basi watu watakuja tu kwa sababu wameona vile tumejiinua juu.
And when a better show comes,
na mtu mwingine anajiinua kuliko,
they go to the other show.
Watapoacha waende kwa yule mwingine.
What we offer is God's truth and love.
Kile tunachopeana ni ukweli na neno la Mungu.
We say, come and see the gospel of Jesus Christ.
Let's say, njoni muone injili ya Kristo.
Amen. Come and be the family of God.
Njoo uwe jamii ya Mungu.
As they've said to us in Uganda and our family there.
Kama vile wametuambia kule Uganda na jamii yetu huko.
What do I get if I come to your church?
Nitafanya nini nikikuja kwa kanisa lako?
Say, you have an opportunity to die to yourself, pick up a cross, and worship the King.
Mwambie, una nafasi ya kufa nafsini wako, uchukue msalaba wako, na umfuate Kristo.
Amen.
Amen. With an imperfect, but passionate family.
Katika hali ya kutokamilika, lakini katika familia iliyokamilika.
I'll leave you with this.
Na wachia hii.
Which brings Titus 2:15 into focus.
Ambayo inaleta Timotheo 2:15 katika mtazamo.
We are going to declare, we're going to exhort, we're going to rebuke, and we're not going to let anyone disregard us.
Tunaenda kutangaza, tunaweza kurekebisha, tunaenda kukemea, na hataruhusu mtu akose kutuheshimu.
Because Jesus said right before he went to heaven.
Maana Yesu alisema kabla hajaenda mbinguni.
In Acts chapter 1 verse 8.
Katika Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8.
He's given his family the power of his spirit.
Amepeana kwa jamii yake nguvu ya roho wake.
To be his witnesses.
Kuwa mashahidi wake.
Titus's are witnesses.
Titus's, Titus ni mashahidi.
Ambassadors are witnesses.
Na mabalozi ni mashahidi.
His light are his witnesses.
Mwangaza wake ni ushahidi wake.
We are those who are willing to die that others may live in his truth, the gospel.
Tuko na hiari ya kukufa kwa ajili yake ili injili iendelee.
Witnesses are here to put things in order.
Na mashahidi wako hapa tayari kuweka kila kitu kwa mpangilio.
And as Jesus said in Acts 1:8.
Na kama vile Yesu alisema katika Matendo ya Mitume 1:8.
We do it locally right here.
Tunaifanya kuanzia hapa kwetu kwa kijiji.
We do it regionally all around us.
Tunasonga nje ya maeneo yetu hapa.
And we do it to the ends of the earth.
Na tunaifanya katika mwisho mpaka mwisho wa dunia.
Amen.
We are to the glory of God.
Na sisi yote haya tunayafanya kwa utukufu.
To try to put things in order.
Kujaribu kuweka mambo katika njia inayofaa.
In part by declaring these things.
Na kwa kutangaza mambo haya.
Exhorting and rebuking as necessary.
Kuhimiza, kukemea kama vile inavyohitajika.
And let no one disregard you.
Na mtu yote asikose kuheshimu.
That includes the people that are hard to find and reach.
Na inahusisha na wale watu ambao ni ngumu kuwapata na kuwafikia.
Let us go the same way that Christ came.
Twende katika njia hiyo bila Kristo alivyokuja.
Why do I say that?
Kwa nini nasema hivyo?
Because Jesus said it in John 20:21.
Maana Yesu alisema katika Yohana 20:21.
Lord, may we be.
Bwana, hebu tuwe.
Like Titus in 2:15.
Kama Tito katika mlango wa pili mstari wa 15.
And as you commanded in John 20:21.
Na kama vile ulivyoamrisha katika Tito 1:21.
It was Jesus who said.
Ni Yesu aliyesema.
As the Father has sent me, so now I send you.
Kama vile Baba alivyonituma, nami ninawatumeni.
May we come together.
Hebu tuje pamoja.
In our appreciation and praise.
Katika kushukuru kwetu na katika sifa zetu.
that we serve a living and loving God. That would give us such responsibility and privilege. May he receive all the glory as we continue to be showered in his grace. And we serve as miraculous missionaries of the Messiah. Amen. Would you pray with me?
Yes.
Dear Father in heaven, thank you.
Asante.
For your truth and love.
Kwa ukweli na upendo.
First, the truth and love that is Jesus. Next, the truth and love that is your holy word.
Na ukweli wa pili kwamba ni neno lako.
And then the truth and love that you allow us to be as your family.
Na ukweli na upendo ambao tunakuwa nao kama watoto wako.
May we shine your light long and bright.
Hebu tungae nuru yako iwe ndefu na milele.
May we continue to be your lips and your fingertips.
Hebu tuwe mdomo wako na vidole vyako.
Please, Lord, put steel in our spine that we will be strong and bold.
Bwana tia chuma katika mtima katika uti wa mgongo ili tuwe na nguvu na ujasiri.
And put soft feathers on our fingertips that we will be loving and compassionate.
Na uweke manyoya katika vidole vyetu ili tuwe wa kupenda na wa huruma.
When the world sees us,
na dunia itakapotuona,
let them see you.
Kwa kuona wewe Bwana.
Thank you for this incredible privilege.
Asante kwa tunuku hii Bwana.
And this responsibility.
Na majukumu haya.
We ask and praise all of this in the powerful name of Jesus.
Tunaomba haya yote katika jina la nguvu la Yesu Kristo.
Together as global family brothers and sisters.
Pamoja kama jamii ya ndugu na dada.
In Jesus' precious name.
Katika jina la Yesu la zamana.
We pray and believe.
Tunaomba na kuamini.
Amen.
Now they are taking their calls. You did a family of God. Now they are joining their family. So they are going outside the mission.
Let me be the first one from the Bridge family in the other part of the world. To say that it is so beautiful to see you learning the gospel. You should know that Jesus loves every one of you. And the reason why we have this good news is because he loves and he has come to rescue all of his children. Our Bridge family here at Mahali Safi,
Bridge family hapa ambayo ni Mahali Safi,
and all over the world,
katika ulimwengu wote,
is here to bring glory to God. The God whose name is Jesus the Christ.
Mungu ambaye anaitwa Yesu Kristo.
He is our Lord.
Yeye ni Mungu.
He is our Savior.
Yeye ni mwokozi wetu.
When we all become adopted children of God.
Tunapofanyika watoto wa Mungu.
Everyone needs to have the miracle of being adopted into God's family. All of us, everywhere in the world, we all need to be adopted into God's family. This is a miracle. That miracle that we just learned about, that comes only from Jesus the Messiah. And everyone who becomes this child of God, we all become the missionaries of the Messiah. For every one of us, God has a plan. We have come as the Bridge family. Because we want to help you to find your place in God's family. And to fulfill God's plan for your life. As Pastor Frederick has said many times, you are here in Mahali Safi.
Tuko hapa ambapo ni Mahali Safi.
And Mahali Safi is here for you.
Mahali Safi iko hapa kwa sababu yenu.
Then God will raise up an army of next generation.
Na Mungu atainua nyinyi kisasi hiki.
We are going to be a family for a long, long time.
Tutakuwa familia kwa muda mrefu.
Every adopted child of God.
Kila mmoja ambaye amefanyika mtoto wa Mungu.
We have one father,
tuna baba mmoja,
one faith,
tuna imani mmoja,
one family,
familia mmoja,
with one focus,
na mtazamo mmoja.
It is to bring Jesus Christ the glory.
Tunapeana utukufu kwa Mungu.
To show the world that he is worthy of all of our praise.
Tunaonyesha ulimwengu wote kwamba tuna utukufu kwake.
We are praying that each of you will find your place in this family. And you will know that nothing that God has for you, no one can take it away. Know that you see a few different faces. But there is a much larger family that loves you than what you see. Know that Jesus loves you. And so do all of us that are the Bridge family.
Kama jamii ya Bridge family.
We love you.
Tunawapenda.
You're in our prayers.
Muko kwa maombi yetu.
And this is just the beginning of Mahali Safi. And what God is going to do. Thank you so much for taking us in this
time.
Can I ask you to do me one favor? I have heard there is a song about fishing for men.
Nilikuwa nimesikia habari ya kusema wewe ni mfupi kwa watu. Tulimba
Amen. You know that we share one heart and one love in Christ.
Tunashiriki upendo moja na tunashiriki baraka moja pamoja na Mungu wetu.
Even when we don't see each other, our hearts are together.
Hata kama hatutaonana kimacho na kimwili lakini mioyo yetu iko pamoja.
We love you.
Tunawapenda.
Bye-bye for now.
Bye-bye for now.
Amen. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one salvation we believe. We believe. In this broken generation, when all is dark, you help us see. There is only one foundation. We believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. Let the lost be found, and the dead be raised. In the here and now, the living made. Let the church in love, our God will say, we believe. We believe. And the gates of hell will not prevail. For the power of God has torn the veil. Now we know Your love will never fail. We believe. We believe.
We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit.